I call upon your name to defend me. Yeah. All of a sudden things are changing. Yeah. Things are changing, things are moving. When I'm calling your name, things are changing, things are moving. When I'm calling your name, you tell me son, take off a break and son, let me establish you. You tell me son, hold on now. So let me establish you. A pewe si fale oh, 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 eh, eh. A pewe si fale oh, 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 eh, eh. Wacha inje Mungu. Wacha inje Mungu.
Check it. Only blessed na maganja. How na mandai. Toi pia ni chupa. Thank you for a wife. Umenipea vision yote ni juu ya talanta. Squeezy kiki shika tunaituliza na Fanta. Umenitoa ghetto saina dunga na masoso. Nimejichora job I can be my own boss. Wanashindana nami wanabaki kuona vumbi. Na stamina iko seti juu niliacha kunywa strungi. Umenitoa slippers ukanivalisha Michelin. From chipo za moshi squeezy mini wada chicken in. Najua kuna itakudhoka na life ina kwa chicken in. But thank you jukani kona issue then you be listening. Umenipea fans ukanipea haters, na yote in return imekuja na favors. Umenipea strength ya kupambana pia na mpoki. So ambia ni shetani mini OG simu
kwa apewe sifa leo. Oh, oh, eh, eh. Apewe sifa leo. Oh, oh, eh, eh. Wacha inje Mungu. Kasi chu, baraka zinashuka kwangu tu. Baraka zinashuka kwangu tu. Them full of lipa kaja, me contact. Me keep the link open, them know that. When I'm calling them friends, I'm calling your name. I've seen power in your name. For if we are faithless, he remains faithful. For he cannot deny himself. 2 Timothy 2:13. General,
a pewe sifa leo. Oh, oh,
you should give them some praises.
A pewe sifa leo.
Kaya than who of tomorrow. Let me call him God, Father, I'm up everything. And we put him above everything seen.
Wacha inje Mungu.
Jehovah Jireh, my provider.
A pewe sifa leo. Oh, oh,
a pewe sifa leo.
A pewe sifa leo.
Sifa na nguvu ni za Mungu. Umetukuka leo.
Wacha inje Mungu.
Yahweh.
Wacha inje Mungu.
Mfalme wa falme.